kanko lamiɗo fedde ndebnodirta coalition des femmes du nord et sud o holliti wiide ko waɗi joni ko haɓɓa e hoore mabɓe feewi ɓooyi ɓe kalni laamu tinno gueɗe gonɗe toon ɗe fuu tete kaɓorde muɗum en kaɓe kettinaka.
Min sugini hannen sanne caggan laafi deƴre ko mata les nokkuji jogaje les leydi ko sami bin hannen ñamri ana longue heɓere jaati nokku jogaje gaso dabri fiyama rewɓe mo watti koyɗe muɗum hen miɗe tijji ɗittorraji ana wawi heɓnede jogala sabi hunde fo timmude ɗittorraji so nani joɗdal e kaldal.
Wala fuu komin dartata sowona jaam e deƴƴere noon kanko Oumou Tembeli gote laamiɗo rewɓele to baña garato o hollitiri wiide le oɗo nokku mo torraji cette muɗum ñalawma hannde no sanne o wi arande ni le imadaraji gaɗaɗi ɗi fedde makko nde koyɗe muɗum wattama hen
guiddi watti fuɗɗa kon wallene mi fi dabiriji honore rewɓe ɓen kay sukaɓe renite mi holliti torraji mawɗi mi famtini gouverneur o kay amiri en guelle fuu fottare hooreɓe sukaɓe jogolɓe dabiri handi fiyede yalla deƴere ana heeɓe
be kal lafiya
Tumbutu ngallure andande sanne le leydi meɗen ndi rewɓele gomɓe toon ɓe mbi ana gondi wadde imadaraji hokkude jamande hakkillaji lobbi ñamoye aliji kañum laami ndeɗo fedde kafo to Tumbutu to o wi wajibu sina yimɓele ɓe joddo kalda noon watta so pamra
ma yimɓe lonɓe hiite ko hewi meɗɗo fo ɓiɓɓe amen no miraɓe amen e guiɗra kaɓen ko wirfito kasin ana wara ne yippa ƴiƴan amen le guinɗi ɗo nde guinɗi Tumbutu soon a wala ɓiɗɗo tama chek a tawan jogui ɓiɗɗo arabo ma ana jogui ɓiɗɗo korborojo sa yeehi le laddeɗi ndu ɓe yimɓe goto ɓe tawata toon ana waɗa ɗibbonon laaji ɓen hano famde hannen wi kam yimɓe ladde ɓen bonon laaji fo koɓe watta torraji muɗum de sagra meɓɓe rewɓe watte dawir hanɗo fiyede hannen yalla jooɗa kalda waɗa hakkude meɓɓe
rewɓele ɓe ɓe mbi fuu kamɓe torraji ɗi ɓuuri yottade eɓe gondi wadde imadaraji du yalla koyɗe mabɓe an tawe no jaam e deƴƴere han hewtirede le leydi ndi noon kanko noddirteɗo Mariama Camara laamiɗo wildaf to kayito o hollitiri wiide
watti fuu so walle anani nokku a tawan jamare ko ɓuuri tambude fuyo rewɓe kan e sukaɓe so ƴeewi hannen torraji ko watte sa hen leydi ndi feccere muɗum fuu ɗo rewɓe ɓen tan watte ɗum saabi hannde so meɗen rewɓe meɗen wawi darade darorgal maggal yalla ɗi torraji ana heeɓa hunco sabi rewɓe fuu ko torraji hewta nokkuyto walle ne woni so wona ɓiɓɓe amen natto a tan ɓe miraɓe amen no dabir an han fiyode hannen yalla homo fo famine no ɗi
kanko andanɗo kabaru neɗɗa ko nodditeɗo chefing sisoko o wi rewɓele ɓe kettintake sanne feewi so immadaraji ana gaɗe le leydi meɗen ndi
rewɓe ɓe hunde fo ko haale hannen heɗataken miɗe tijji leñol man hannden yimɓe hewɓe haqqilleji muɗum ana hani weltade yalla rewɓe ndu haala hunko men ana nane saabu yogaɓe hannde jaadi fe so rewɓe hokkama haala holliti torraji mumen ɓe nangguirta ɗum sooɓe ga ɓe anda wi rewɓe ndu ana dari e darorgal maggal de kabaruji hunjude
torraji
pelle cagontoɓe rewɓele gonɗe le leydi meɗen ndi kollitiwide darde muɗe ana mawni sanne laamu o san waɗa immadaraji du ana hani hettinadeɓe ɗo kaddeten e kabaruji meɗen jowi dow rewɓe ɗi yo ji jeɗɗira warore wassalamu.